2024 ke ngwaga ka moka re ithutang go šomiša tšhelete ya rena ka maikarabelo. Me Help Yourself ya FNB e tlile go re thuša go dira seo. Kgwedi e, re ithuta ka sekoloto gore ke eng, se šoma bjang le gore re ka dira eng gore se re šomele gabotse bjang. Go akaretswa le gore o ka dira bjang ge o na le dikoloto tša go feta tekano. Theletša Help Yourself, lenaneo la thuto ya tša ditšhelete leo o le tlišetšwago ke FNB, karolo ya First Rand Bank Limited.